Mr. Melody. Nikoche peke yako uende, si vema. Nipo mbele yako niite, nitasimama. Nikoche peke yako uende, si vema, yeah. Nipo mbele yako niite, nitasimama. Tena tuombe one day, tutaona. Tusigombane one day.
Chora tena iwe bus. Usiwape nafasi wakungute papas. Tuvuke boda tuende Mtwara na Masas. Mina subiri fike one day, tuende Ibiza kufanya birthday. Na kuwaidi kifika one day, chochote tanunua bila kujaribi. Tena tuombe one day, tutawana. Tusigombane one day,
tutawana.
Tuombe one day, tutawana. Tusigombane one day, tutawana.
Wenye bidhaa ya thamani dukani na kukosa, sitaitumia nitupe kama vocha. Bidhaa ya thamani dukani na ikosa, sitaitumia nitupe kama vocha.
Nasubiri fike tuone,
one day.
Honeymoon twende mino we, itafika one day. Takwisha one day, subiri fike tuone. Honeymoon itende mino we, itafika.